Atenga tuole kero kuzo unakura tarehe sita ama jiga UPDF wakuva mungambi bombo gakuze bulunji kwanso kwe tolore gombola eva munanika mwebele debi febi chafu okusa omu dawamu na okuyula kasasira wade yale mina mbifebi nja ulo kakotadina ulu sisira revi ogula mungwe bajanja bidaba ntu abarode kubwerele guno mulundi gwana muta gwana mutano buchangalu na kuno lubera wo erange bikuju kebikulu ya kubira mubendo bendo liye chigezi ingo unakulu nurata ndikanga mukaga omwezo ogolu bidi bidi omwaka lukumu renda china na mugumu wa utaro roku nule gwanga uwe ruata ndikira bulunji wansona abade mwaba sirikali inga bakule mbedu wa mleftenant junior kulabako aba polisi abantu babuli jamu na bakule mbezi begumula eva munanika ranga musa
bitibwa lieutenant kano junior mzamiru kulabako nga nkole da bombo joint UPDF services tuli ba munanika nga activities tulese kirininga tauni eno yonna ebere nyonjo buli kimu tugenda kiyonja emyala buli kimu amalwaliro akatale ngako era mulaba abasirikale bange bonna we balimba lese tuna malo kirininga bakuyetinze medical camp dwaliro health center genda kujanjaba banaluwero bonna aba banaberanga bayine birwadde ebinene tujja barifaringa bombo hospital
wano omwogezi wa majago kutaka mbalaxi ye bombo Major Peter Mugisa atubulidde obukulu bw'olunaku na lwaki baavaayo kulaba nga basobola okuddiza ku bantu mu nkola eno
olutalo olwo lwaliko abasirikale n'abasivilians batu yamba mubana babwe ne bayingira amaje batu yamba ko mu mmere batu yamba ko nokutukweka okuzo olunaku olwo tuba tuzza nokusiima abantu kye batukolera
baba mukuba kulembeza bakulembere gombula eba munanika basiime government basiima n'amaje gano mubategereza kano kamu kubonero obulage enkolagana wakati w'abantu babulijjo n'amaje g'eggwanga
nze kavumatwa ha sentebe wo muluka guno gwa champisi ogume kumeruka omukage gikole gombola eba munanika tubasanyu fura government ya fini ya NRM okulaga ngazizi mu kugenze tuina kati ze tuina protectinga nga kuye nkolagane nnungi na amaje nga tukolaganira wamu nago tuli basanyufu nnyo nga bana ba munanika olwekyo ekituukiddwako
Dr. Sentongo Fred Vanat Sanga chairperson owa Health Unit Management Committee essanyu lye tulina nti obujjanjabi bwaffe abantu bubadde bubakuba obwavu oluusi n'obutatuuka ku kye baagala government tujebaza okujjukira omulanga gwaffe
abamu ku balwadde abazze okukolebwako batubuulidde endwadde ezibatawaanya mwebategeereza nti bayina essuubi bagenda kuddayo nga bawonyezeddwa
ekirwadde ekinnuma najja wano nga ndwadde okugulu kuno nga kunnuma okuva wano
ekinnuma alaje neetakula obudde okukya bugumu bwe lijja kati tuli mu nfuufu ey'amaanyi awo ku kkubo buli lwesiikula obubweti neetakula amaaso ne gamyuka omugongo gwonna
lwaseddume lubogola simba nze Lwanga Musa ono mu disitulikiti y'e Luweero
we bali nnyo munnaffe Lwanga Musa atakwatidde NRM bendera okuvuganya ku kifo ky'ombaka mu parliament owa constituency ba munanika Dr. Robert Chini Dule ategezezza abalonzi b'e Luweero nti abalina okulonda abakulembeze abagenda okuleeta enkulaakulana mu bitundu byabwe so si kulonda olw'oluwalo n'okukyamuukirira nga bukwali mu mwaka gwa 2021 okakananga abalonzi abakulembeze abatabaleetedde enkulaakulana Dr. Chini abadde ayogerako eri abalonzi mu bitundu by'e Buto mu ggombolola eba munanika mu disitulikiti y'e Luweero n'agamba nti singa abalonzi ndidwa okubanga abakulembera agenda kuyitimusa ebyenkulaakulana.